radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanigezweho nange Veniste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashaka bavandimwe babo, turakira abari mu Burundi mu ntara zitandukanye bashakisha babo, bamwe bakeka ko bari mu Rwanda, abari mu Rwanda barashakisha babo bashobora kuba bari muri Uganda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi. Ariko by'umwihariko turafasha umwana utaza havuka kubona umuryango yakiriwe n'umunyarwanda w'impuhwe nyinshi ikaje mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kazi muzakabona, shaka gasaro kazi muzakabona, wikikintege. Shaka gasaro kazi muzakabona, shaka gasaro kazi
ubunakira. Bwa mbere ni Maria Mukabagire, ari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo. Yaramaze amezi menshi ashaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga, arashaka bavandimwe be babiri Gasangwa na Nabuyara, bashobora kuba bari muri Uganda. Mama wabo ni Merikuri, yaniwe mugore, papa wabo akitwa Kalipofore Gahuma. Lucia Mukabagire, ikaze kwijwi rya Amerika.
Nabashatse kera ndakubura nagiye abantu banyandikira kuri email sinkubone, ubu rero narengiza amahirwe nyine nongeye ndashakisha, nabonye nimero zawe. Ndi umubyeyi uba hano i Kigali Nyamirambo, ubu nyine ibyishimo biranyishe, sinzi ko mbasha no kuvuga.
Nibyo,
n'abantu banjye bari Uganda nashakaga gushakisha, nagiye mbumva ko kugasaro kaburaga.
Noneho urambonye rero, abo bantu ushakisha ni bande?
Ni umugabo witwa Gasangwa, ubwo nzizi na rimwe gusa. Bahunze 60 bari abana. Nawe ni umukecuru nkanjye, yitwa Nabuyara. Mama rero basiga ahantu hitwa Cyagwe muri Uganda, aza hitwa Masaka. Hanyuma rero nanjye aza kungera hashize imyaka 25. Ubwo rero ni iyo myaka 40 sinanabazi. Ariko numvise ikiganiro cyanyu ndavuga nti buriya wazabashaka mwamfasha kubashakisha, nkumva ko namenya ko bakiriho n'ukuri n'abavandimwe banjye.
None se Gasangwa ni musaza wawe?
Musaza wanjye dusangiye mama. Ise wabo yaramwirukanye, araba musigira izira Masaka, arahashakira, aranahabyarira. Ntabwo ngiye gusubirayo kubera ko ngo yabuze uko asubirayo. Nanjye rero nari i Burundi.
Yego,
aza gushakisha nyina arambona. Umukecuru witwa Merikoria niwe mugore.
Aracyariho nawe?
Oya, twamushyinguye mu kwa 12 k'umwaka ushize.
Komera, Imana imuhire uko ridashira.
Narababuze kugira ngo apfa ababonye.
Komera,
komera. Avugaga ngo usenza nababonye. Jawe ndi furayi.
Komera mubyeyi, komera, ihangane. Ihangane, ndabizi kubura abavandimwe, ukabona umubyeyi akagenda atabona abana be, ni ibintu bibabaza. Komera, Imana usengera kumva, kandi turi hano kugira ngo tugufashe. Ndahamya ko ntabwo hazabura mu Bugande, turumvikana cyane radio y'i Amerika muri kariya karere ka Zambarare za Masaka. Turumvikana, ntabwo hazabura umunyarwanda uri Cyagwe watubwira niba azi Gasangwa. Gasangwa ni izina umunyarwanda yakumva karimenya. Ndetse n'uyu murumuna wawe nabo yarabi, nubwo gusa ari akazina bamuhimbaga, ariko ntihazabura umuntu ndetse n'abari Kigali, naho ngaho mu Mutara, no hirya no hino mu Rwanda baturutse mu Uganda, abo ngabo nabo baratwumva muri kano kanya mu kiganiro agasaro kaburaga. Nyamuneka ndabatabaje mwese mwese waba yarazi umugabo utoga Gasangwa, wari utuye i Cyagwe muri Kampala, natabare kugira ngo dufashe.
Se yitwaga karipo fori gahuma na se wabo gakwaya ba bari musaza witwa Rusiano niho bari bacumbitse niho mama yabasize bari bafite na bene se wabo banyamweru abana babiri banyamweru ba bene se wabo wabo bavandimwe banje
ayo makuru umpaye turayaheraho dukumangaho dushoboye kugera hanyuma tuzamenya amakuru yawe nituyamenya tuzayakugezaho niba bakumva muri kano kanya ufite amasegonda 30 gusa nibyo birumvikana gushimiye cyane rwose hasigaye amasegonda make nka 25 hari akantu kakuri ku mutima wumva ushaka kubabwira uwo mwanya ukoreshe ubabwire iki kuri ku mutima
hakantu nababwira nuko nshaka kubona uwo musaza wanjye mfitari umwe n'uwo murumuna wanjye nkababona nkumva ko batiho hanyuma nkazababona nigeze kujya Uganda ngarukira Kampala sinakomeza nkazapfa mbabonye rwose nkababwira n'ukuntu nabanye nyina nkarinda niyo mushyingura nta n'umwe mbonye ubwo rero bizanshimisha kubonana nabo ndi mushiki wabo mukuru imfura ya mama
urakoze cyane kumira tuzakora uko dushoboye kose tugufashe ngaho rero nkwifurije Pasika nziza ugira amahoro y'Imana
namwe murakoze mukuru witeka gumugisha mwinshi cyane mwinshi
agasaro kaburaga
undi uvuga ko yaramaze igihe cy'umwaka ashaka uko yavugana n'ijwi ry'Amerika ni Sadat Miburo ukomoka mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba ari muri Kenya arashaka umuvandimwe we amaze imyaka 8 yaraburiye irengero
nari maze nko mwaka ndakorondera ndakwandikira hariho ni nimero nigeze kwandika basaba amafaranga amadorari jana ngo kugira babimfashe isa nibuka message yigeze kwandika yuko batamhera wigeze usaba cyandamenya katari wewe kabisa
ehe wunguwo ntabwo ari jyewe nkunda kuvuga kenshi ugize na neza kongera kubyibutsa hano mu kiganiro agasaro kaburaga nta mafaranga twaka abantu basaba amafaranga ngo barabafasha ngo barabangezaho baba ari abatekamutwe n'abantu bo kwirinda uza gusaba ifaranga wese akubwira ko aza kugeza ku ijwi rya Amerika uzamye yuko ari umwambuzi ari umubeshyi ari umuntu ushaka kugusiga ku nzira agutwaye utwawe none se Sadat Miburo noneho rero warashatse urambonye
yego kabisa Imana ishimwe
none washakiraga amahoro
yego kweri ashyana amahoro gusa nuko iwacu nusinopfuye ko ari amahoro kubera dusa n'abahabutse kwera umuryango nyine twarahitse turabura nyine cyabiba ngombwa nyine ko ndakorondera Uganda kwiture ndabe ko ari cyo wamfasha nk'ukuhora ubifasha abandi kabisa
umuryango wawe uvuga ko mwaburanye ni umuryango wose ni bamwe mu muryango ni bande mwaburanye
urumva ni bamwe mu muryango ni mukuru wanje yarabise umugore afise n'abana babiri icyo gihe ni bibiri ni nko muri 2014 kuko icyo gihe gushika uno munsi sino kugira ngo baraha ntitwamenye irengero ryabo ntibasezeye gusa nyine twumva amakuru amwe ngo bari muri Tanzania abandi ngo muri Congo abandi ngo muri Australia umva nta makuru namwe dufise
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
urumva icyo gihe babi Ngozi natwe twari Ngozi mugabo kujya nyene tugatemberanira gusa urumva mu kugenda ntibaduseze umwanya umwe twagiye twumva amakuru ngo bimukiye Bujumbura gusa ayo makuru ntitwayemeje neza kubera nta ruhamwe kwari dufise haciye iminsi nyene turarondeza Bujumbura batubwira ngo novuga ko basezeye wewe baravuganye ko bagiye muri Tanzania gusa nawe ntabyemeza neza
umukuru wawe yitwa nde
yitwa Nduwayo Rajabu
nawe yaratuye Ingozi
icyo gihe yaba Ingozi
yakoraga iki
yari umushoferi w'imiduga yari umushoferi
w'amakamyo cyangwa w'amamodoka mato
amato n'amakamyo umva yakora ibiraka nta sinovuga ngo yarafite umuduguyu gusa mahiyasi amakwasiteri umva yakora ibiraka nyine
uwakubwiye ko ashobora kuba ari muri Tanzania ni muntu ki
wowe yabimbye yari mubyaranje ico gihe wowe bari bapanga kubera yabivuga uko kubera uwo mubyaranje wewe yarigeze kuba afite amakuru yawe hano muri Tanzania yumva wewe yabivuga kubera yamubaza nyene yamubaza amakuru yaho yumva wewe acakeka yuko ari yo yaragiye mu bwabo ntitubyemeza karibyo
naho se wakubwiye ko yagiye muri Kongo we yakubwiye ko amakuru yayavanye he
nawe nyene no bakunda kuvugana urumva ababivuga bose ibyo nabantu bakunda kugana mu minsi yo kugenda bobo babivuga kubera yakunda gutera inkuru akabaza makuru yaho hantu kenshi kenshi urumva bibasha bakeka ngo yoba ariyo yagiye kubera yakunda kuhabaza cyane gusa navyo ntituvyemeza cyane ko yani nta makuru tufitiye kwese
no muri Australia nako yabazaga makuru yaho
boba abo muri Australia nabo atubwira yuko yavuga yuko nawe nyene ngo azoja muri Kenya rero akavuga abo bo muri bakatubwira yuko yobaje muri Kenya akaca nyene aronka ubuhungiro muri Australia nyene akaba ariyo yagiye mu mpunzi nawe nyene babitubwira uko nyene navyo ntavyo tuzi kwere
ubwo buhungiro yaba yarabubonye muhe mwaka
oyi byurumva ntavyo tuzi umva ubi ubabivuga bavuga yuko yoba yaje muri Kenya akiyandikisha mu bantu boja muri Australia nyene akaronka nyene bakamujyana mu mpunzi nyene bisanzwe kubera kuva ijo gihagenda nta makuru namwe dufise ntituzi ngo araha nta telefone nta mesaje nta kintu na kimwe ma Facebook nararondeye ndabura nta nkeka ta social media yose nararondeye ndamubura kabisa nta namwe tumutora
nta murundi muri Tanzania haba barundi benshi ntabwo wigeze ushakishiriza muri Tanzania utagiye no kuri izo mbuga nkoranyambaga ngo wowe ushakishirize mu bantu nkuko natwe tubikora dushakishiriza mu bantu ntabwo tujya ku nkoranyambaga ku ntago duhashakira abantu kandi tugira imanda rimwe na rimwe tukababona tunyuze ku bantu wowe wigeze utekereza kunyura ku bantu muri Tanzania hari abarundi benshi
muri Tanzania hariyo novuga ko hariyo nabona ku kimi cyango narabazije ndabaza nk'abari gahama kubera icyo gihe yabaza nyene amakuru y'igahama barakubwira ati kabisa uwo muntu ntawe twigeze tubona ino
none se muri 2014 ko nta ntugunda zari mu Burundi zituma abantu bahunga mukuru wawe agenda yagiye giturumbuka wa mugani wanyu yagiye ari ibintu yateguye ko yagiye adasezeye muhamya ko ari cyo cyamuteye kugenda
ndumva twebwe navuga ko umuryango wacu turi abantu dukunda gutembera yari umuntu akunda kubera yari n'umushoferi yari umuntu akunda gutembera za Kenya arajayo akagaruka kubitayo nk'ameza ngaha akagaruka yari umuntu nyere mu majambo makakunda nyene gutembera mu bihugu Tanzania arajayo yaranabaye icyo twebwe kumva twaranabaye no muri Tanzania urumva no muri Kenya ko yakunda no kujayo no muri Congo yarajayo yari umuntu akunda gutembera
yego
nta kintu na kimwe novango yaba yaragiye ngo ahunga cyangwa iki
none Sadat Miburo niba mukuru wawe Rajabu Nduwayo akumva muri kano kanya birumvikana maze igihe kirekire umushaka uramushaka mu izina ry'umuryango uri hano ku ijwi rya Amerika yaba muri Tanzania yaba muri Congo iyi Congo yabyo yose Congo Brazzaville cyangwa se Repubulika ya Demokarasiya ya Congo cyangwa se niyaba ari muri Australia naho ijwi rya Amerika irahumvikanira niki ushaka kumubwira muri kano kanya uramushakira amahoro
ukuri jewe niyo menye gusakana hari cyo bagihagije je nk'umubyeyi wanje wewe ni wantera n'ikigongo kubera mama wewe yaramuvuze aramumva ntako nubuje nubu aguma mbaza nta makuru anyumvira nta kirumva je umubyeyi gusa ni wantera ikigongo kweri niwe aramushaka gose yo tumamenya wasekana hari avuga ati je naho nomenya ko hari iyo yoba ari hose gusa nkamenya kana hari kibazo nuko tutazi kana hari cyanke bagiye umva umujyango wose umujyango w'abana w'abantu batatu w'abantu bane ubu ndazi yoba yaravye nk'abandi bana kavyo tuzi tukurumva niyo tukamenya ko yoba nahari gusa tukamenya aha tukamenya makuru yiwe gusa ibyo turabihagije kwese
niba kiriho ndamwifuriza kuba ariho ndahamya yuko ubutumwa bwawe buzamugeraho uvuba Nduwayo Rajabu akaza menya yuko murumuna we Sadat Miburo si murumuna we gusa n'umuryango wose cyane cyane umubyeyi we umushaka bikaba byabaviramo ko yababera impano ya Pasika yo mu gusi mukuru wa Pasika. Ndagushimye cyane ro kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kanongere nkwisegureho kuba warategereje igihe kinini amezi menshi ariko turakize tukugira nkuko tubigenza. Ndagushimye cyane ro kuba wariteguye kuba waradutegereje ntitugutengushye, wakoze cyane kuza mu kiganiro.
Sawa sawa nawe murakoze.
Agasaro Kaburaga
mu mwaka wa 2015 mu Burundi gihe haburizwagamo kudeta uwitwa Gabriel Mpawe nayo yatandukanye na nyirasenge ndetse na mushiki we bashobora kuba bari mu nkambi ya Mahama. Gabriel Mpawe nayo batazira mufiri ubashaka kumoka mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi zone Bukuba atuye muri Tanzania Ingara.
Keno kuvuga twazimije abantu mu 2015 umujyango turatatana kugera isaha ntituzoba niyo baherereye, niyo mpamvu nanjye kugasaro kaburaga kugira ngo mudufashe nuko twumva mwami mufasha abandi.
Abo bantu mwaburaniye hehe?
Mu 2015 murabona kujya kudeta ya nkuru nziza yabaye abantu Masenge mushiki wa papa ndenye na mushikanje baja muri inkwe mu Rwanda bahunze kimwe n'abandi. Uwo mushikanje mutonya amaze kujyana nabo n'uwo nyine Masenge ntibasubire kuvugana. Harabaye igihe kimwe gihe baramfata ndafungwa nyine mu iyo maandamano maze gufungwa nongera ndataha abandi barahunguka turategereza ko nabo bataha turabura rero kugira isaha ntituzo baherereye, niyo mpamvu twariho turarangisha abandi baratashe babanaga mu Rwanda twategereje ko nabo bataha turabura sindire iyo bari niyo mpamvu twabaza.
None uwo nyogosenge yitwa nde?
Yitwa Ahimpere Yeroza.
Naho se mushiki wawe yitwa nde?
Yitwa Manirambo na Derahidi.
None se abakubwiye ko bari mu Rwanda bakubwiye ko bari batuye hehe? Bari mu nkambi ya Mahama, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu Bugesera sahandi hantu hatazwi, bari ihuye, se bakubwiye ko bari hehe?
Ni kuvuga batubwira yuko baba bari mu nkambi ya Mahama kubera ko umushikanje yari yajyanye na mubyaranje yararongowe ku yindi mugabo nyine yitwa sinzi nkayo Faransa, bari bavanye ni wacu nyine muri zone Bukuba. Ariko wewe uwo mushikanje je naje kujya Kigali mvuye muri gereza y'Ingozi nahageze turavugana kuri telefoni ngo nyine kubera nanjye nari naje mu Rwanda atabya ngombwa fise banduka bamfata baranahandi Burundi ntitwasubiye kuvugana, ni nimero zabo nyine zose zanduruka ziragenda ntitwasubiye kuvugana nabo.
Uri intwari wa warambutse ujya mu Rwanda nta byangombwa ufite ugiye gushaka mushiki wawe?
Yego ngeze Kigali aho muri Bugesera mayange baramfata baramfunga baca basubiza iwacu ku mupaka nshasubiye Burundi ntwaze kuvugana nabo nimero za cyo zimangana kubera amasimukadi bace bayatwara abanyarwanda nyene bica birangiye tugiye kuvugana nabo n'isaha nta kuvugana nabo.
None se abo bene wabo na nyogosenge batashye bavuye mu Rwanda bakagaruka i Burundi nta wabahaye amakuru yabo ngo akubwire aho mushiki wawe ari, aho nyogosenge ari? Mahama nubwo bwose ari nkambi nini ariko abantu batuyemo baraziranye, barakundana, barafashanya. Ndahamya ko niba ari koko mu nkambi ya Mahama, ndavuga Ahimpereye Rose cyangwa se Manimbona Berahibi, ndahamya yuko hari abantu bazabamenya. Nta bantu baguhaye agakuru kabo ngo bakubwire ko babarabutswe mu nkambi ya Mahama?
N'abandi Baruni nyine bagenzi biwe,
yego,
bo mu iyo zone nyine bari baturanye kubera ko bari bazinanye bari babazi. Batubwiye yuko babashize ngaho muri Mahama mungaba bavuga yuko bari bafise gahunda yo kuba ngo bogira gute, twumva kuko bavuga bafite gahunda yo kuba ngo babajyana ngo hanze ku muduga kubera uwo Masenge bavuga ko afise indwara niba ari hasi Masenge. Ko nabyumva babivuga si ntabuhamya bwabyo n'abafite ko byo bari byo kubera ko nta namba yabo nyizina bigeze baduha kugira ngo tume tubakurikirana kugira ngo tumenye uko bari cyangwa batagihashye.
Nkuko nabikubwiraga ijwi ry'Amerika yirumvikanira mu nkambi ya Mahama yirumvikanira mu duce twinshi tw'u Rwanda aho baba baherereye hose iyi mpuruza y'urukundo yawe wowe Gabriel Mpawe nayo bazayumva. None wabaha makuru y'abandi bo mu muryango bakiriho, ni bande bakiriho mu muryango kugira ngo ubahe ikizere nabo cyo kubaho bumve yuko hari bene wabo bagifite mu Burundi cyangwa se ahandi hose, ni bande uzi ko bakiriho babakomokaho cyangwa se bakomokaho bene wabo bo mu muryango?
Uwo masenge yitwa Himere ya Rota. Mwene wabo yitwa Eta yarapfuye ntakiriho ariko kwitaba Imana ejo bundi. Mwene wabo yitwa Maria ariho. Papa ariwe yitwa Miguro Farasko Batagira Chakweri ariho. Musaza we kandi yitwa Mwera Miguro Rumoka ariho. Musaza witwa Bigirimana yarapfuye ntariho. Ubona kuvuga bose abahari baho nta kibazo dufise isomaje kumenya iyo baba baragiye, ariko hari n'abandi nabo nanone twazimije nabo kandi tutazi irengero ryabo, sindi niba nabo umuntu twogira kugira ngo umuco mubananye nabo umwe baturonderera.
Yego rwose boneraho ako karyo nabo ubashakishe, ni bande bitwa bande?
Uwo bita Uwizeyimana nawe ni yaradimitudi ari bavuga yuko bazimiriye ngaho mu Rwanda muri Nyiramatuntu. Ni yari umuhungu wa Bigirimana n'umusengeza na nyine w'uwo Rose. Nawe tubi yaherereye ibintu by'umuryango urumva biriko biragira gute, biriko birasanzara nk'ituzi ukuntu bimeze, kubera abo uwo niwe mukuru wabwiza kuzogira gute kuzohagararira umuryango. Twashaka rero tumumenyeshe yuko umuryango murondera kugira ngo agire icyo dufashike.
Gabriel Mpawe nayo batazira mufyiri, urakoze rwose. Uri n'ubuhungu wa Miburo batazira Chakweri nabifashe. Wakoze rero kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuri uyu munsi wa Pashika, tukaba twizera yuko ababuze nabo bari buzukane na Yezu bakagabuka mu buzima bushya. Ubwo rero nawe ukomeze usenge, kandi ndahamya yuko abantu bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bazadufasha nabo kugira ngo tushobore kugera ku bavandimwe bawe. Ndasaba cyane uwitwa Rwa Rwanda n'umucuranzi wo mu nkambi ya Mahama akaba n'inshuti ikomeye y'ijwi rya Amerika, nawe ashyireho ati kugira ngo adufashe kubona abantu bagutumenye amakuru yawe. Abo mu nkambi ya Mahama nabo mbifurije kugira Pasika nziza n'ibihe byiza. Nawe rero Gabriel Mpawe nayo nkwifurije umunsi mukuru wa Pasika, kandi ngushimiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Murakoze cyane, Imana ibahezagire ku bikorwa byiza muguma mukora.
Kagasaro kawe muzakabona, wicike intege. Kagasaro kawe muzakabona, kagasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 4 yahungiye muri Kongo ari kumwe na nyina, ariko se yasigara mu Rwanda. Igihe inkambi zasenywaga mu mwaka w'1996 ari mu nkambi ya Kanganiro Iwuvira, hashize amezi 8 yakiriwe n'umugiraneza umucumbikiye kubera ko ataza aho akomoka. Emile Sibomana yahamagaye ijwi rya Amerika agira ngo dufatanye kumushakira umubyeyi. Sibomana ati mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga, akagari ka Nyamirama, umudugudu wa Cyananoga.
Abandi gushaka kurangisha kera nanzi kwa dada atanatangaza iyo baramusaga abantu bagora abonye n'ababo yora nkafite abana bari sha kurangisha
mhm
ah umwana umwe turaba nano
yego
itwa Venusti
yego
ubwo rero umuhungu yavuranye n'ababyeyi be mirongo icyenda na kane
yego
ubwo barahunganye bajyana bagera muri Congo ubwo rero basenye amakambi mirongo icyenda na gatandatu agatwara n'ababyeyi be bari barahunganye akaba yarahunganye na nyina na mukuru we na murumuna we mushiki we na mukuru we na nyina nibo bari barahunganye ariko yambwiye ko ise yatugize ahunga ariko umwana akaba atazi ngo yavukiye mu Rwanda ntabwo yanavukiye ubwo rero mwinyemereye sinzi iyo ndi mbikitanga rero mwagarutse ushobora tugashakishaho na abantu bindi mwakiriwe ntawamenya
rwose ibyo ngibyo nibyo dukora ibyo turabikora kenshi reka tuganire umbwire amakuru yose y'umwana dufatanye turebe ukuntu twamushakira umubyeyi mbaze ngushimire kuba wafashe iyi ntambwe ukayitera kugira ngo umushakire ababyeyi mbwire amateka ye yakugezeho ati yageze iwawe ati yaje ate
umwana bo tumaranye iminsi ijya mu 18 we yatahutse ndetse yatahutse muri bara abaturuka bajya baturuka muri Congo ubwo na kimutobo agenye mutobo nyine ngo naze kugafata nyine nk'umwana wanjye bo turabana hano ariko mbona ari umuntu ushobora kuba yarwaye trauma tono nenda kunda kuvuga amagambo menshi tuze byanze bimera agahinda cyane rero agahinda cyane nange bitewe nuko njye ndi mu kofi imyaka 53
yego
ukana nyine ko ane narahungiyeyo ubwo rero mbwiye amateka ye ndavuga nti yagiye kumbye uwashakisha uwabashakisha ntakunatahura mbese abo bagenzi bene wabo ntasoko n'abatuye bushira ntatekereje ndavuga nawe wabashaka wenda kugira ngo mwifashemo
uri umuntu mwiza rwose nabuze amagambo yo gushima jyewe nkunda gushima abantu beza uri umwe muri bo kubona warafashe umuhungu na mukuru ukabwita umufata nk'umwana wanjye kugira ngo umufashe kandi ugashobora kuganira na ukamwumva ukabona ikibazo afite iyo trauma uvuga kuko abana batagize ababyeyi barayigendana ntabwo ibavamo ku buryo bworoshye ukomeze umube hasi none se uwo mwana umbwiye yuko yitwa Venusiti nta rindi zina waba wibuka
yitwa Minani Venusiti
hari umuntu yaba yibuka izina muri base cyangwa abanyina nta kintu yibuka
aha yibuka nyina aramwibuka naramwibuka namushyitse namukuru barahunganye babibuka
nabo ngaho umbwira rero niba nawe ubibuka hari aho wabyanditse ise yitwa nde
ise yamwibuka yitwa Shumbusho
naho nyina
nyina yitwa Mukandukeni
naho mushiki we
mushiki we yitwa mukuru we yitwa Mariko
babaga muyihe nkambi
Kanganiro iyo nkanda babihubwira
none se ikindi yakubwiye yibuka cyo mu nkambi ni iki cyatuma n'abantu bamwumva bamumenya
rezo ntabwo urabona ko yari umwana mutoya ashobora kuba afite nk'imyaka nko muri ine takunyuze cyo muri itanu rege ntari ndi yibuka byinshi n'umuntu akunda kuvuga n'amagambo menshi cyane
ariko yego
rege no kujya ucuze nta matangazo rege ninge nakunze kumukorosa cyane kuko akamuraho ko ngo byarangiye mutima nivuna mutima nizora abahungu yantu yanyuze n'inshingano zanjye n'izindi kintu nzazikora uko twahuye ntabwo ubizi kandi imana ishobora kuzabidufashamo
yego
none ngize n'amari rwose mpamagaye mpahoreye cyane ndabishimiye cyane
urakoze cyane nawe ni umunsi mukuru wa pasika utumye tukugeraho vuba uri murakora igikorwa gikomeye none birumvikana ko umwana atibuka byinshi ariko aribuka ko se Shumbusho we atigeze ahunga ko yagumye mu Rwanda ariko se aribuka gace k'u Rwanda bari batuyemo yaba yibuka ibyo bavugaga niba bari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba cyangwa irengero bwanjye
ariko nda kuba muri mukagati yaba mu Rwanda mba aya ntabwo byuka
uko biri kose ndashakisha nkoresheje imiterere y'igihugu nuko abantu bahunze muri 94 abantu bahungiye mu Rikivu yepfo n'abantu bakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda
yee
na za Gikongo na za Cyangugu abo ngabo nibo bihunze bagana aho ngaho mu majyepfo ya Zaire
uyu mwana ari kimwe nakongeraho nuko atahuka yavuye muri icyo za Masisi
yego
uko yagezeyo ntago abizi
birumvikana mu gihe abantu bahungaga hari abazamutse barakomeza banyuze za Nyangezi barazamuka banyura za Warikade
nanjye niho narindi abantu banyangezi cyane nyine arabakenetse bari muratazuba bajya muhenga mu majyambere banyangezi nayo ndabizi
yes
nanjye niho nabaka
yego urumva rero kugira ngo uzamuke za Warikade hanyuma unyuze za Sakezi uzibone Imasisi biroroshye cyangombwa nuko uduhaye umwana tugomba gushakira umubyeyi nonge nibutse abumva ijwi rya Amerika kuri umunsi mukuru wa Pasika ko dushaka ababyeyi b'umwana witwa Zenushiti Minani n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 30 akaba afitwe n'umugiraneza utuye igatsibo umwana akaba yarahunze atazi neza yarahungiye muri Kongo n'ababyeyi be n'umubyeyi we umwe na mushiki we na mukuru we ise shumbusho agasigara mu Rwanda haba Bugesera haba Kibungo Bugesera ako karere yaba Gitarama se cyangwa yaba Butare cyangwa Gikongo cyangwa Cyangugu ya kera turi muri 94 waba umugabo witwa Shumbusho wari n'ubu ukiri mu Rwanda umugore we Mukandekezi akaba yarahungiye muri Kongo 94 akajyana n'umwana we Zenushiti Minani ndetse akajyana n'undi muhungu witwa Mariko n'umukobwa witwa Marceline ababumva bakabamenya kumenya ko babanye mu nkambi ya Kanganiro hasi ya Uvira abo ngabo badufasha hano ku ijwi ry'Amerika kugira ngo dufatanye urwo rugendo rw'urukundo na Emile Sibomana bafashe uyu mwana w'umuhungu amaze kuva mu nkambi ya Mutobo agarutse mu gihugu cyamubyaye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we n'abantu bakumva muri kino kiganiro Agasaro ka Buraga wabikomojeho wavuze uti umwana uramureba ugasanga afite toroma n'impamvu niyemeje kumushakira umuryango kugira ngo umufashe kwiyubaka ariko se wowe kugira ngo uwo mwana umufate niki cyabiguteye niba ushobora kubidusangiza kugira ngo ufashe n'abandi babyeyi kumva ineza y'ubuntu
neza nsanzwe nigira nsanzwe ndi ntarewande ntafashije kandi amateka muri Kongo nange nabayeyo ndahaje nzeko abantu benshi bagiye abana n'abantu babo niyo munange ubwanjye n'umudamu wanjye n'umwana wanjye twarabura gisiga nina saha ubu mbere nkabona nabifatiye hamureze kuko nange ubwanjye ndarangisha umugore wanjye n'umwana wanjye n'ababuriye neza Kongo ariko ntaje ntibyagenze bityo
komera none umuryango wawe wowe mwaburaniye hehe
no umuryango wanjye ngereje nge nahunze Bukavu wahunze yego ariko ntabwo naje kubimenya naje kubimenya nyuma amezi abiri na 13 cyangwa 14 nibwo naje kumenya ko ari wowe warahunze nabwo mbibwiye n'umuntu ubwo rero kugeza nina saha ntabwo namenya ngo barapfuye bari hose ntabwo mbibwiye
umugore wawe uyitwaga nde abana babitwaga bande kugira ngo wabumva amenye yuko bashaka uhera ku mufasha wawe
umugore wanjye yitwaga Uwize Imana Florence
yego
umwana wanjye yitwaga Nyirarukundo bakunda kumwita Rushinyika ubwo nyine bakunda kumwita nka baba barahungiye ubwo rero nge naje kumenya amakuru nyuma y'uko ndetse nabanje kubibaza aho bitaga za 18 muri Masisi ubwo nuko naje kumenya ko arabaza gutya
ayo makuru wayamenye akubwira kuba ari muri Masisi wayamenye ryari
ayo makuru namenye muri 2015 nibwo naje kubimenya ubwo nanjye mbibwirwa na n'uwari mukuru we nawe barahumvaga nawe yambwiraga ubwo nanjye yambwiraga mba hanze nawe mu Rwanda akivugana kuri telefone Ushije kongo mnye tukwaze kuona na mazo kumula sabiki ya nuko nangi naze kutanyuma yao.
Hanyuma na nubu nta gurashobora kubona umuntu w'imasisi wa wagufasha kumenya niba ariho bakire.
Oh ngirabona ko nabanye makuru nyine nkiri hanze.
Mhm.
Ndagira gushakisha mu she telefone wabona ngiye nabagaza cyashaka.
Yego.
Aho nshaka mu she telefone ndashakisha wapi ndagura burundu.
Uko biri kose imasisi naho turahagera turumvikana ariko dushobora no guhamagara tuhafite abantu hari abadepite b'abanyekongo tukunda kuzana mu biganiro hano hari n'abantu muri societe civile bakunda kuza mu biganiro hari abanyarwanda hari n'abanyekongo bose abantu bashobora kuzadufasha kugira ngo ndetse nibaramuka bumvise kino kiganiro bakumva yuko Florence Uwizeyimana ahadi hafi aho ndetse n'umukobwa wa Nyarukundo yabaye mukuru yarashatse ubwo rero bazamenya yuko imide Stromana ari wowe mufasha ko ari wowe mubyeyi ko ari wowe mutware niko babyita mu Rwanda niwe mutware w'urugo wagira kanunu kaho babaherereye yatubwira kugira ngo tubahuze iyi ni inkuru y'urukundo ikomeye cyane ntabwo waheranywe n'akababaro ahubwo wagakuyemo ineza yo gufasha abababaye kugira ngo nawe bigufashe kwishima hari no mu ministere dukunda cyane ukomeye aho ngaho aracyari mutoya ariko afite urugwiro rushamaje nawe ministere w'urubyiruko yitwa Utuma Twishima ubwo rero nagira ngo nkwifurize pasika nziza kandi ngushimire kuba kuri uyu munsi wazanye urukundo rushamaje
nawe nawe
Agasaro Kaburaga
umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani umwana w'umuhungu wari ufite imyaka ibiri yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi uwo mwana yitwa Bizimana Kamuntu Francois yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi mushiki we Musabuwera Jeannine avuga ko base wabo bashobora kuba baza aho ari ariko ntibashake kubasangiza amakuru ndakira Musabu Wera hatuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Rushaki akagare ka Karurama mudugudu wa Rumuri.
Amakuru nabonye cyangwa numvise ko mwashakishiriza umwana hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze. Ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadiresi ukuntu na zibasaba nuko iyo mpamvu rero igeza kugira ngo mufashe.
None umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute?
Umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara.
Yego.
Yabanaga n'ubumuga bw'ingingo amaboko umugongo nuko byari mbi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana.
Mhm.
Hanyuze imyaka ibiri niba atari itatu intambara iratera.
Mhm. Abo bazungu bamujyanye se ni bande bitwa bande?
Ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana ni nanjye furaya pa papa ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo sinakubwira ngo nabamenya ariko ahubwo hari data wacu ba data wacu bize banafite imirimo nibo ba kenshi nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakazihisha amakuru twe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura interinete ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga natwe bitwagize amahirwe yo kwiga bona ngo natwe tubikurikirane bo bakatubwira bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza ariko tukibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru nabo bamuhisha amakuru na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana babisha amakuru muri maji.
None se ni musaza wawe rero?
Eh.
Yitwa nde?
yitwa Bizimana ka muntu ariko makuru baduhaye ubu ngaba data bacu iyo ngiye aho yageze bamwita François ariko nayo mazina yose Bizimana ka muntu yandi aratajana mwanditse kuko hari gihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo handitse ayo mazina yombi Bizimana ka muntu François
kuki batabemerera kumenya makuru ye nimba bo bayazi
amakuru ye barayazi ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bakaduha amakuru kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari ikibyinshi nyuma natwe kiratuyobera ahubwo ibyafasha niba biri bunakunde rwose Imana inabyumve nabyirukansemo cyane njya no kwa Monsenyeri se mwamfashije abandi ko baboneka kwa bahamagara ubwo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo ariko amakuru yose barayazi sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneke ariko hari ikibyinshi nyuma twe duceka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibice ubuke n'ibiki tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu
ariko se nyina aracyariho
papa yarapfuye mama ni wukiriho
mba baramweretse umwana hari ikintu wabonye cyahindutse mu buzima bwe ubona ajya guhaha umunyu akishura atagononwa ubona guri sabuna atagononwa ubona hari cyahindutse mu buzima bwe kuva yavugana n'umuhungu we
oya kandi atazi niba ariho n'uwo muhungu wacu atazi na mama fati pariho na cyo mamazi ubwo ni mwanje urimo muri abo bana be ugerageza wenda shakisha ariko mama ni amakuru afite ntacyazi kizatazi nanjye nakabaye mbizi ariko ntacyazi
uretse mama wawe abandi bavandimwe be ba François bariho ni bande ndavuga bakuru be cyangwa se bashiki be abo muvukana
abo tuvukana hariho Ndayisenga François nawe hariho Uwamahoro Alfonsina bashiki be n'ubundi bato n'Uwineza Rasheri nukuvuga ngo uwo muhungu wacu ni uwa gatatu kuri njye nuko bikunze akanaboneka ashobora kwibuka kuko ni njye mukuru we n'umurikiri uwo ngo Ndayisenga François hagakurikiraho uwo muhungu wacu
mwese nta makuru ye mufite
nta makuru ye dufite rwose abo ngabo nibo batwerekaga amafoto tukayabona ngo ntacyo abaye ngo baramuvuye ngo ubune n'abazungu bamujyanye bambaraje kumucuta ngo abaho mu mibereho ye ayo makuru bakaduha gutyo ngo azaza ndibuka na papa mu rupfu rwe data wacu uwo nguwo yaravuze ngo umwana ngo nubu ngo yabimenye ko se yapfuye ariko abivuga mu bantu ariko ntitubone ikibigaragaza uyu mwana wacu se utandika nta kintu na kimwe kigaragaza ko wenda amenya ko turiho tukumva ari uburyarya
icyo gihe agenda yari afite imyaka ingahe
agenda ndakeka ko yari afite imyaka 6-7 inara muri 90 urabona ko yatangiye muri 90 muri 90 hari hashize imyaka 3-2 bamujyanye muri 90
igihugu arimo urakizi uragikeka warakibwiwe
igihugu arimo narakibwiwe noneho mbibona no kuri rwa rupapuro nakubwiye nagiye kwa data wacu uwo nguwo mbona urupapuro yandikirana nawe n'ubundi famiye yandikiranaga nazo ni famiye ya data wacu uwo nguwo nuko mbonaho n'ubundi igihugu ni Belgique ni mu Bubiligi
uwo so wanyu ntitumutsinde ndashaka kumenya uwari we nawe nzamwihamagarira nzamubaza amakuru ya musaza wawe mbere yuko mwishakira mu Bubiligi aho ari nzahamubona ariko uwo so wanyu yitwa nde
uwo data wacu yitwa so muhangi Wereni
bwo mumaze iyi myaka yose irenga 30 mutaza amakuru ndi muvandimwe wanyu nza bafasha mbishyizeho umutima kugira ngo mumubone niba François awukumva ninamubona azansaba kumva kugira ngo muhe ubutumwa bwawe mubwire icyo ushaka kumubwira kiri ku mutima w'umuryango muhe amakuru n'umubyeyi we mubwire icyo ushaka kumubwira ufite umunota umwe nk'uko nsanzwe ngutanga nawe ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
ngize amahirwe cyangwa n'Imana ikadufasha byibuze te akamenya ko umuryango we uhari akamenya ko ababyeyi be bahari nubwo papa we yapfuye akamenya ko abavandimwe be bahari byibuze bikaba ngombwa rwose byo byonyine akabimenya nituza amakuru ye nawe naza amakuru yacu ibyo bamubwiye ntabyo tuzi ku buryo twumva ko hari ikintu kibyihishe inyuma batata bacu bakapima amakuru niba baranatwanze reka mbikubwire baranatwanze kubera icyo kibazo twagerageza kubabaza amakuru bakumva ko tuvuga ko hari amafaranga bajya y'umwana wacu zahereye aho baranatwanga ubwo rero Imana izunze inyumve rwose uwo mwana wacu azaboneke byibuze amenye umuryango we kuhari amenya n'amakuru nyayo nicyo nifuza rwose n'umukecuru agihari wenda amenye ko umwana we avugana nawe cyangwa tuvugana nawe twe tuvugana nawe noneho rwose ibyo bintu biveho ndumva n'Imana nsenga ndasenga ngo umwana wacu azaboneke byibuze amenye ko umuryango w'uhari
Jeannine Musabu wenda ndakumva ikifuzo cyawe gifite ishingiro ndasaba cyane kugira ngo ingufu tuzashyira muri kino gikorwa zizagire icyo zigeraho ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika kandi nkifurije umunsi mwiza wa Pasika
Agasaro Kaburaga
nkuko nabivugaga mu kanya nifuje kuvugana na Wereni cyo Muhangi ni se wabo wa François Bizimana atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kagari ka Gisuma umudugudu wa Ruhashya
Hello
oui mwiriweho
yego muraho
murakomeye
yego
ni cyo muhangi were ni tuvugana
yego
yewe ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya Amerika
yego
ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze waba uzi amakuru y'umwana ubereye se wabo witwa Bizimana François
harayo mperuka hashize igihe kirekire
amakuru ufite kugeza ubu nayahe ari hehe
yabaga muri Belgique kandi hashize imyaka irenga 5 duheruka kugirana contact zanditse
yego
ariko zageze aho ahagarika contact natwe ariko ubundi ninge yanyuzaga ha makuru nkayamenyesha umuryango we kuko afite mama n'abakuru be n'abashiki be n'abarumuna be ariko byageze aho birahagarara
ku buryo ubu ngubu nta makuru ufite
nta makuru mfite nagerageje gukorana n'umupadiri witwa Tissien aba i Buruseli kugira ngo abashe kumugeraho nibura imbona nkubone amenye amakuru byimbitse ayatugezeho abasha kumutelefona baravugana ariko nawe ageze aho akuraho telefone ntibongera kuvugana ku buryo niyo makuru duheruka hashize imyaka irenga 5
atuye i Buruseli mu Bubiligi impamvu z'amakuru ye nuko bamwe mu muryango we barampamagaye turavugana bashaka kumenya amakuru ye
yego
waba uzi impamvu bamwe bo mu muryango we batamenya uko ibintu bimeze bategeze bamenya amakuru ye batazi niba ariho naho ari
ngo impamvu ntabwo napfa kuyimenya kuko urumva ndi murumuna wa papa umubyara
yego
ntako ntari nagize muri periode yabaga muri mu muryango wari waramwadopse icyo gihe ari muri famille adoptive baduhaga amakuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuru be amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yari amaze kuba donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga amakuru kuko nandikiye famille adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite en charge yagiye kwibana ni agomba kwitangira amakuru akagira na contact direct n'umuryango we. Bigezaho rero tugerageza iyo ugabaga kugira ngo menye aho yagiye nyuma yo kuva muri famille adoptive, nibwo nakoranye n'uwo mupadiri agerageza kumpa amakuru inshuro imwe nawe yabashije kumenya, ariko bigezaho birahagarara ngo aramubwira ngo ntabwo ashaka gutanga amakuru. Naho byahagarariye nta yandi makuru nongeye kumenya.
Ariko bashiki be na nyina ba ayo makuru ufite barayazi, bazi uko umwana ari mu Bubiligi?
Iyo barayazi. Ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye. Ariko haje kuzamo icyo na ikimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango.
Yego.
Umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize.
Niyo mpamvu nguhamagaye, kubera ko hano ku bya Amerika dukora nk'abantu bahuza imiryango. Iyo tubonye akantu katarimo kumvikana tubaza impamvu gahari, tukagira ngo tugakuremo kugira ngo tugere ku kintu cyiza. Kubera ko umwe muri bashiki be yambwiye yuko hari amakuru ushobora kuba ufite utabaha, mpita mubwira yuko ndi bukwihamagarire kugira ngo menye amakuru nyayo. Niyo mpamvu nguhamagaye kandi ndagushimira ko wanyakiriye. Ibyo ngibyo, iyo makimbirane yatewe n'iki? Yatewe n'uko bakekaga yuko ubona amakuru ntuyabahe, cyangwa se ari ubwagufasha wowe ntubaha ubufasha? Icyateraga urakibonye, urakivumbuye?
Icyagaragaye nk'umuntu mukuru nabonyemo, umuryango wacetse ko ashobora kuba hari amakuru ampa sinyabagezeho. Icya kabiri bakavuga bati umwana ntabwo yaba ari mu Bubiligi, byitwa ko yagiye kwibana akava muri famiye yari yaramwadopse. Bo bagakeka ko afite ubuzima, afite imibereho, kandi nka famiye ikennye. Kuki wenda atatwihera amakuru ngo atwoherereza amafoto, atubwiye amakuru yose, direct, icyo bita communication direct?
Yego.
Kuki yaba yanyura kuri onkere we, twebwe tuduhari nka bashiki be, bakuru be, mama we, twe ntatwihera amakuru direct? Ndababwira nti ariko inzandiko twagiye twandika naraje nzihindura mu Kinyarwanda nkoresha n'abantu barabasobanurira akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka, kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famiye, narazibahaga amafoto yashyiraga ku rubuga akayohereza, narayabashiraga tukanabiganiraho. Nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenze aya ngaya mfite, banga kubyumva. Noneho nyuma avuye muri iyo famiye adoptive ntiyongera kuduha amakuru, nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara. Noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha, umwana muracyari kumwe nawe? Atoya yagiye kwibana, ni mature enough, yagiye kwibana, afite uko abaho, ubwo n'ubuzima bwe buri prive, ntawe ubwivangamo. Noneho ndabasaba ndese mushobora kutumenyera adresse ziwe, noneho nibura tukareba ko twamushaka tukagirana contact direct. Nibwo niyambaje uwo mupadiri ubaye Buruseli, yarigaga aba Buruseli, muha contact nabashije kumenya nahawe na famille adoptive. Noneho aragenda ashaka contact, abona nimero ya telefone, arayihamagara ngo baravugana. Bamaze kuvugana bahana randevu ko azajya kumureba aho aba, kugira ngo amusobanurire impamvu yamuhamagaye n'impamvu yagiye kumureba, ko ari ukugira ngo famiye igirane contact nawe. Amusabye rero ko babonana la seconde fois ngo nibura mugereho imbonankubone. Francois ngo arabyanga, aramubwira ngo ari kubundi ngo murashakira iki ngo kuko ushaka kubonana nanjye ngo ntabwo mbishaka, ahita akora kupire ya communication. Uwo mupadiri agira ikibazo ntiyongera kugirana contact nawe, birahagarara. Ahita anyandikira email amenyesha uko byagenze, kuva ubwo nta yindi contact nongeye kugira. Iriya kwigosenka.
Ndagushimiye cyane rero kuba wampaye kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije Pasika nziza.
murakoze murakoze Venuste Imana ibaho umugisha namwe kandi byadufasha tugize contact n'umwana n'umuryango ukabasha kuvugana nawe nibura n'icyo gihu cyajemo gishingiye ku makuru atariyo byatuma bisobanuka bityo tukabashimira Imana n'umuryango ko byatunezeza twese
Agasaro Kaburaga
abamfasha gukora ubushakashatsi bambwiye ko François Bizimana yavuye mu Rwanda ajyanwe n'ikigo cyitwa Les Eritrines cyari gifite icyicaro muri commune Sake yahahoze ari muri prefecture ya Kibungo ari mu Bubiligi nabimenye navunyishije ntegereje kuvugana nawe mutegereze hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga gitaha
Shaka gasaro kawe muzakabona
madero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kinegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Turi mu mwaka w'igihumbi 1996 inkambi ya Lac Vert mu nkengero z'umujyi wa Goma ahahoze hitwa Zaire yarashenywe nk'izindi abari bayirimo bakwira imishwaro bamwe bagaruka mu Rwanda abandi bararorongatana bigabiza amashyamba umwe muri bo witwa Rubanda niba bisteratoni yaragenza agerikatanga aratura hashize imyaka 18 nta makuru ye umuryango we uri mu Rwanda fite uwabereye se wabo ukurikiye Yesu Jean Félix aramushaka atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
ikintu kinzanye muri iki kiganiro no gushaka Gasaro Kaburaga akaba ari data wacu witwa Rubanda niba bistrato akaba mwene bimaze iki na kana kuze Esperance bavuka mu karere ka Ngororero umurenge wa Ngororero akagari ka Rususa umudugudu wa Gasarara
mwatandukanye gute byagenze gute
ubwo twari turi gutaha tuvuye mu nkambi ya Lac Vert tugeze Isake niho twatandukanye twe twarakomeje awe niho twaze dutandukanye ubwo turi gutaha bamaze gusenya inkambi ya Lac Vert ubwo ntabwo twaje tumenya iyo yerekeje uretse ko twaje kubona ubutumwa bwe bwanyuze muri Seyiseri muri bibiri bwatize muri 2008 ariko bugaragara ko yabwanditse muri 2025 kuri 2025 z'ukwa 12 bigaragara ko ari nandi matangazo ashobora kuba taratugezeho bitewe nuko we yari umuntu usobanukiwe bigaragaza ko yari ikatanga igatanga muri munara ya gatanga muri Congo Kinshasa muri commune Kabaro na Karitsingwan na Gare ubutomeni
None se mumaze kubona ubwo butumwa bw'umuryango utabara imbabare CICR mwakoze iki mwaramushakishije namwe mwaramushubije byagenze gute
Yego uwitwa bakuri Jean Merick Masi hari impapuro CICR n'undi yazanaga n'ubwo butumwa bwabagabuje yarazujuje arazohereza ariko nyuma yaho nta kindi kintu twegeze tubona cyo kwenda yaba yarazibonye
Uje mu kiganiro Gasaro Kaburaga umushakisha ushaka kumubwira iki
Rwanda nibabi niba koko utwumva ukabukiriho turagusaba ko wataha turagukumbuye turagusaba ko wataha urabizko dukukunda abana wasize ari batoya abari ubereye umubyeyi babo twitaga bamuze ba Chantali ba Valentina na bose baturagukumbuye tugusaba ko wazataha katuzanira n'uwo muryango wungukiye hakurya mu gihugu cya Congo ikatanga urakoze kandi ugira amahoro natwe tubashimira nka Voice of America kubera ukudufasha kugira ngo tubone abacu tuba twarabuze murakoze
urakoze nawe kandi nkwifurije pasika nziza amahoro y'Imana kiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo kumuntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 nongere subiremo 001 2 0 7 4 3 4 6 naho utaha mwari kumwe na Venuste nishimiye Imana.